madaxweynaha Mareykanku wuxuu inta badan khudbadiisii uu shalay ta ka horjeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay kaga hadlay in laga wada shaqeeyo sidii loo dhammayn lahaa colaadda ka taagan Qasa, Ukraine iyo Suudaan. Waxaa kaloo uu ka warbixiyey dadaalada ay xukuumaddiisu waddo ee ku aadan caafimaadka iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Waxaanu madaxda caalamka oo dhan ku adkeeyey in muhiimadda la saaro daryeelka dadka.
My fellow leaders, let us never forget. Some things are more important than staying in power.
Wuxuu yiri hoggaamiyeyaasha dhigayga ahow yaynaan marnaba ilaawin waxa ugu muhiimsan ee xataa ka muhiimsan inaynu xukunka sii joognaa waa dadkeena. Arrinta ku saabsan in xal nabadeed laga gaaro colaadda ka taagan bariga dhexe ayaa u muuqata mid ay ku kala qaybsanaayeen hoggaamiyeyaasha caalamka ee golahaasi ka soo qayb galay. Joe Biden oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu sheegay, wuxuu yidhi xataa markay xaaladuhu kululaadaan wada xaajoodyada diblomaasiyadeed way furan yihiin oo waa suurtagal. Xaqiiqdii waa jidka isku sii hayn kara nabadgelyada iyo in dadka degan labada waddanba ay guryahooda xuduudka ku yaalla ay si nabada ugu sii nagaan karaan. Waana waxaanu sida hagar la'aanta ah uga shaqaynayno sidii aynu u gaadhi lahayn. Dagaalada ka socda Qasa iyo Ukraine labaduba waxay u muuqdaan kuwo aan dhammaanaynin muddada uu xilka sii haynayo madaxweyne Joe Biden. John Frontier oo ka tirsan macadka loo yaqaano American Enterprise Institute ayaa falanqeeyey khudbadda madaxweynaha.
I think the president is trying to toe the line that he's always towed, support for Israel but really indicating
wuxuu yidhi waxay ila tahay in madaxweynuhu uu isku dayayay inuu xoojiyo xaqiiqnimada taageerada uu u hayo Israa'iil, sidoo kalena xaqiiqdii wuxuu muujinayay inuu u naxayo dadka reer Qasa oo uu fahmayo duruuftooda iyo in xoogaa rajo uu ka muujinayo in xal laga gaaro dagaalka. Laakiin runtu waxay tahay muu awoodin inuu xaaladaasi si toosa u xakameeyo. Taageerada xooggan ee Washington oo ay u hayso Israa'iil ayuu Biden qaramada midoobay horteeda ka xaqiijiyey xilli ay hoggaamiyeyaal badani dhaleecaynayaan ficilada Israa'iil ee ah weerarada Qasa iyo Lubnaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna cambaareeyey falkii Xamaas ee weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil iyo duulaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa.
Nothing can justify the abhorrent acts of terror committed by Hamas on October 7th.
Wuxuu yidhi ma jiro wax cudurdaar u noqon kara falkii argagaxa lahaa ee Xamaas ay ku kacday 7-dii bishii Oktoobar iyo aftuubkii aanu marar badan cambaareynay. Mana jirto wax sabab u noqon kara ciqaab wadareedka wada jirka ah ee lagula kacay dadka reer Falastiin. Kulanka sanadlaha ah ee hoggaamiyeyaasha caalamku isugu yimaadaan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa fursad u ah dowladaha adduunka si ay uga hadlaan caqabadaha guud ee jira iyo xaaladaha taagan. Balse su'aasha ugu weyn ee hadda taagani waxay tahay dagaalka ka socda Qasa, Ukraine iyo Suudaan maxay ka qaban karaan?